nesimisa na buli joyitira abakwegwanyiza otukuba nnyo watusokoko kyovalaba nzize nkugambeko lead I want to be close to you so close to you baby take my heart close to you na buli gwe nalinkwa nakuku gwe namuleka nkulotako emisana n'ekiro nkwegomba nnyo firimu zambowa nkusaba tumitinge kiriza opelavu yo tolirya mukene tolirya mukene 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 nja kugeza kunkole na buli ky'oyagala omukwano nkuwe ebimuli ebirungi ngule akavidiyo kalungi leero sibe n'akagoye akalungi nkuwe akamotoka kapya mukwano ovuge olw'emitima gikwatagane na buli ky'oyoya kabitofune nyina lavu yo sekatemba n'ekisperidete teri ku kalenda ekyokwagala nakisa ku ajenda kusaba tumitinge nyina lavu yo sekatemba n'ekisperidete teri ku kalenda ekyokwagala nakisa ku ajenda kusaba tumitinge kiriza ompe lavu yo tolirya mukene tolirya mukene kiriza ompe lavu yo tolirya mukene tusokoko chivolava zize nkugambeko kiriza ompe lavu yo tolirya mukene tolirya mukene 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 nyina lavu yo sekatemba n'ekisperidete teri ku kalenda ekyokwagala nakisa ku ajenda kusaba tumitinge nyina lavu yo sekatemba n'ekisperidete teri ku kalenda ekyokwagala nakisa ku ajenda kusaba tumitinge